onanai. Ooh, yeah, yeah, yeah. Hey, yeah, 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 yeah. Njagala kuba mubula mwe ya gaza.
Njagala kuba.
Njagala kuba mubula mwe simisa.
Njagala kuba.
Njagala kuba mubula mwe ya gaza.
Njagala kuba.
Kuba mubula mwe simisa. Okuba obulungi nina okuyiya ndabe nga nfuna kajja. Nga tolina sente obulamu bukaluba kwebuuza abatazirina
bakugambe.
Ne bw'oba munene otya, ne bw'oba wamanyi otya, ne bw'oba muwanvu nnyo, nga tolina sente
tebakulaba.
Ne bw'oba wasoma nnyo oyogera oluzungu. Njagala kuba mubula mwe ya gaza.
Njagala kuba.
Njagala kuba mubula mwe simisa.
Njagala kuba.
Njagala kuba mubula mwe ya gaza.
Njagala kuba.
Njagala kuba mubula mwe simisa. Njagala kuba mubula mwe ya gaza.
Njagala kuba.
Njagala kuba mubula mwe simisa.
Njagala kuba.
Njagala kuba mubula mwe ya gaza.
Njagala kuba.
Njagala kuba mubula mwe simisa. Nze kinnuma naddala wane Uganda boba ne kyolina. Nga waliyo akyegomba takikusaba apulaninga kukuta. Bameka bafudde olw'ebintu byabwe bye bakoledde emyaka. Waliyo n'abaloga bannaabwe babasiraanye. Abamu tubamanyi tuli batula bwe bali batebezzeeko. Naye okuloga ow'omukisa gwe obumala biseera byo.
Big up on yourself, Ronnie Dadon.
Njagala kuba mubula mwe ya gaza.
Njagala kuba.
Njagala kuba mubula mwe simisa.
Njagala kuba.
Njagala kuba mubula mwe ya gaza.
Njagala kuba.
Njagala kuba mubula mwe simisa.
My brother, my sister, better work hard as you focus on your future. Without money, you cannot live a good life. Oh, well, kola bukozi, tofa kube bigambo. Oja kuba bulunji. Don't run away from work, just do any work. Tumanya ujo kufunira. Stop gambling games, do positive games to earn a better living. Through hard work, you can attain anything you need. Work as you pray to the Almighty God.
Njagala kuba mubula mwe ya gaza.
Njagala kuba.
Njagala kuba mubula mwe simisa.
Njagala kuba.
Njagala kuba mubula mwe ya gaza.
Njagala kuba.
Njagala kuba mubula mwe simisa.